Ngiyabonga mfethu Demos, mfethu Shakarian, noma Demos Shakarian, mfethu Carl Williams, namanxusa onke. Ngicabanga ngalo mfethu umlimi lo usevele washo lokho ebengifuna ukusho ekusihlwa nje. Usevele wathatha inkulumo yakhe. Ngoba ngiyakholwa le, le nhlangano ngithase kakhulu kunanoma yiphi ingqungquthela esake ngaba kuyo. Aze ngibone nanoma kukuyiphi ingqungquthela enozwana oluhle ngale ndlela nokukhonza okuhle kwangempela nothando lobuzalwane. Okunye engikwenzileyo ngihlangane namanxusa amaningi amasha asezulwini. Abazalwane abasha engibe nethuba elihle lokubaxhawula ngikhulume kubo. Ebusukeni bombala badluleyo nje ngilalele kumfowethu omabhaptisti ngihlezi laphaya ngiyalibala igama lakhe. Ngu-Ivan. Wanginikeza ikhadi livela ngikholwayo ukuthi ku-anti wakhe ohlezi lapha ebusuku namuhla. Belokhu eliphethele ikhadi eminyaka amashumi amabili. Walethwa enkonzweni yefa isifo mhlasimbe udokotela angasichaza ukuthi sinhloboni. Kuyinto efana nochoko ebhaka kusile uchoko. Uvele uhlinze banquma into ethize esantambo phezulu lapha noma into ethizeni. Ngepho bese njengesitshalo bese vele azihlalela laphaya. Kwathi esahlezi laphaya, mhlasimbe ikhadi lakhe lingabizwa kumbe kungenziwa lutho ngayo emgcini obakhulekelwayo. Ngoyingcwele wangiholela kuye. Nanga ngiyahlezi ngemumva ebusuku nje, siyaphila, siyabonga kakhulu ngalokho. Mfethu ngicabanga ukuthi uHoward Ivan ubelapha ekhuluma nawe. Kepha ngicabanga ukuthi uanti wakhe ukhona lapha mhlawumbe singamcela ukuba asukume. Sicela usukume uanti wakhe. Nanga uyavayela ngesandla sakhe, vayela ngesandla sakhe. Nkulunkulu akubusise dadewethu ngobukhaya bakhe ekukholweni ndodaneni kaNkulunkulu. Sengathi angakugcina uphilile kuze kufike isikhathi ayokubizela ngasekhaya. Lapho lokhu okufayo sekwembatha okungafi. Ngiyabonga kakhulu ngalokho ukucabanga ukuthi ulibambile lelo khadi yonke le minyaka kuze kube yimanje. Waze walethwa lapha kini wangikhombisa yona kule busuku. Uyazi, bengithi kunjengesinkwa phezu kwamanzi. Sibuyela kuwe. Uma kukhona ozama ukwenzela omunye. Manje ngibe nenhlanhla futhi yokuhlangana nabaningi balabafundisi ababukekayo. Futhi ngithokozela kakhulu ukuhlanganyela nabo lolu bambiswano. Mfowethu khalonozele ukuthi ngiyobuya ngonyaka ozayo. Uma iNkosi ithanda futhi silapha emhlabeni, futhi yebo ngathemba ukubona nani nonke lapha ngonyaka ozayo futhi. Nobani nobani alethe elinye ingcwesa kanye naye kanjalo nowesifazane. Manje enye into engingathanda kuyisho kancane ngayo mhlampe kwesikhashana nje. Ngoba ngudokotela Reed ozokhuluma emva kwalokhu. Ngisibele kude njengoba ngize lapha lobusuku. Ngihamba amakhulu amabili namashumi amahlanu amayela engikwenza lolu hambo ukuzokuzwa udokotela Reed. Kukhona kwenzekileyo esikhathini esingenakanani esedlule enginga. Kepha ngenxa kadokotela Reed ngishayele ibanga eliyinkulungwane yamamayela kuzomuzwa. Kepha kukhona okuselukhu ngilapha. Ngishayele inkulungwane yamamayela kuzokuzwa engikuzwe esikhashaneni esadlulileyo. Into emangalisayo, into engeke yambulwa yinyama negazi. Kwenziwa ngumoya ongcwele. Nokubona umuntu onginike ukukhuthazela ngale ndlela empilweni yami. Ngiyothokoza kakhulu impela izinsuku zonke zokuphila kwami. Ebengifuna ukusho bekungukuthi uma benginokuhlinzwa ngibize kudokotela wemithi, wena uze kimina udokotela Reed impela. Ngingayethemba indoda ekuhlinzeni uma ngingaba nakho. Izandla ezikholwa nguNkulunkulu yilezo engingathanda ukuba zingisebenze. Ngakho si ngiyathemba ukuthi ngeke ngize ngihlinze. Kepha uma kwenzeka ngingafuna yena noma indoda enjengayo kuba yenze umsebenzi uma engebe bikho lapho. Kukhona kwenzeka kimina ebusukeni bayizolo lokho noma izolo ntambama uma ngaphosisi. Kungimangalise kabi. Ngizokufushanisa ngoba ngifuna ukudla isikhathi sikamfowethu njengoba ezokhuluma. Kepha ngiyathemba ukuthi kuyinto efanelekile mayelana nentshumayelo yami. Ngiyaziqaphela izinto ezincane. Zonke izinto ezincane zinento eziyishoyo kimina. Angikholwa ukuthi noma yini eyenzeka umkhristu zenzekela nje. Ngicabanga ukuthi isuke ibekwe nguNkulunkulu. Ngoba uJesu wathi uyokwenza zonke izinto ezisebenzelana nokokuhle kulabo abamthandayo. Ngalokho-ke ngiyakholwa ukuthi zonke izinto ezincane entshumayelweni ethobile encinyane anginikeze yona kunisiza ninabantu kusiza noma ngubani nani nonke nilusizo kumina. Ngisizana kubani ngene enkazimulweni. Kulokho yonke into encane inento eyishoyo kimina. Kepha kunzima kimina ukukholwa lokho izolo ntambama lapho ngidukelwa itekisi lentshumayelo yami emsamo lapha. Ngiyakutshela angikaze ngibe kulesiya simo empilweni yami. Futhi kwase umkami wangipha ibhayibheli elisha likaKhisimusi. phela melidala laselgugile seliqede cishe iminyaka yamashumi amabili manje ninalo ngangiliphiwe ngabantu be-Houston Gospel Tabernacle eminyakeni eminingi eyadlulayo mhla ngiqala kwenza izinkonzo ngakho vele ngilazisa kabi futhi ngi-amakhasi namaphepha okuwela ulwandle nokuzungeza ngaze seliyaguga ngithathe ikhasi mhlawumbe ku-Genesis sengiyolibheka kuDeuteronomy ndawo ndawo ukuthi yalikho yini uyazi lapho engilishutheke khona ebhayibhelini ngemuva ngakho wangithengela umlodo kaChristmas kanti-ke ngangikuzonda kuyibeka ecele incwadi endala beliyilokhu liyigugu kimina asengithi uma ngihambe ujesu engakafiki yanokubeka phezu kwami ngehlise nalo ngiyokhuphuka nalo uma sesikhuphuka eqiniseni lokho kungumbono wami empeleni njengoba ngivamise ukuxoxa indatshana encane ngethemba ukuthi lokhu akwenzi inhlelisa ngobungcwele kepha ngahamba ngesinye isikhathi indoda yangitshela ngikholwa ukuthi kwakungumfowethu elpicket inkonzo yabe isenew york enhla ngahlangana nendoda yathi awusho wenzani labo somabhizinisi ngumshumayeli na ngathi ngingisomabhizinisi wayesethi nhlobona ibhizinisi ekuyona ngathi siqiniseko manje wayecabanga ukuthi ngithe umshwarense yabo ngakho ngathi siqiniseko wayesethi o nhloboni yomshwarense owudayisayo na ngathi impilo engunaphakade ingunaphakade ngathi angiyidayisi yikuthi nje nami ngiyiphethe yami ngizama ukuyibeka nakwabanye ngiyamkhumbula umfana engangifunda naye isikole ngesinye isikhathi wayedayisa umshwarense manje umshwarense ulungile kepha anginawo ngakho wafika emzini wami wayesethi ili ngithanda ukudayisela umshwarense wathi ngiyamazi umfowenu umfowethu udayisa wakwa-metropolitan wathi kulungile wathi ngingathanda ukudayisela umshwarense ngathi o elima ngiyabonga uyo kungenzeka ukuthi ulapha kulo busuku umfowabo ubhala izindaba ngokuthi ikamelo elingaphezulu incwadi ethi ikamelo elingaphezulu ngakho ngathi nginesiqiniseko wathi ini umngamo wangibuka njengomuntu ongumzenzisi wathi ngase ngithi ngakho wabesethi Billy ngase ngithi yebo ehe nginesiqiniseko wayesethi o ngiyaxolisa wathi angingezwa ukuthi ayinawo umshwalense ngathi qhabo nginesiqiniseko wasengiza ukuthi ngitheni wathi utheni ngathi isiqiniseko wayesethi awu usho ukuthini na ngathi siqiniseko esiqisiwe ujesu ngowami obumnandi benkazimulo yaphezulu ngiyindlela eyifana insindiso ngithokoza unkulunkulu ngizalwe ngomoya wakhe ngahlanzwa ngegazini lakhe wathi ili uyazi ngiyakuthokozela lokho wathi kuyinto enhle kakhulu kepha wathi le ndodana lokho ngeke kukukhiphe lapho emangcwabeni ngathi kepha-ke ngikhipha angisabi angikhathaza ngikungena phakathi kungikuphuma uyabo ngakho ngicabanga ukuthi kuyindlela leyo thina esizwa ngayo izolokusihlo lapho ngithatha lelo bhayibheli angiyitholanga ngaleyo ndikimbi ngase ngithatha lelo bhayibheli elisha ngangifunda kwelidala ngase ngithatha elisha ngaligodla ekhwapheni ngagijima ngakhuphukela lapho ngavula kuleyo ndawo ngacabanga yebo lapho ngikholwa ukuthi kwakukujohane ungcwele isahluko seshumi nesithupha ivesi lamashumi amabili nanye kepha kwakungafundeki ngokuyikho kwanhlobo nje ngathi kumfowethu Morel ngabe kwakulapho na yebo ngase ngibuka emva kwakungesikho lapho ngakho ngacabanga mhlawumpe bafaka ikhasi endaweni okungesiyo ekhasini umfowethu lo wayesefika umfowethu Stanley wafika ngiqonde ubishop Stanley angazange ukuthi lo muntu wayesho ukuthini nganokho kwakuyinduduzo wahamba wanyuka wasondela eceleni kwami wayesethi ngaxakaniseki mfowethu unkulunkulu mhlawumbe kukhona azokwenza yabo lokho kwangikhuthaza ukucabanga ukuthi angasho lokho angazi ukuthi waqonda yini ukuthi wayeprofetha kepha sengikhuluma naye esikhathini esingengakanani esadlulileyo ngaphambi kokuba akhuphukeze lapha nginiqinisa ukuthi waqonda ngakho ngakuletha emlayezweni wami okhuluma ngezinhlungu zokuzala nokunye entedlana yami yokungathi ngiyahlambalaza ngikhuluma ngomnduze nokuthi uzalwa kanjani utholakale kanjani phansi ukhuphuke udonse ilanga kuwamazolo nokunye nokubola kokuthi ufanele ufe ukuze uzalwe kakhudlwana ukuze uphume ngangizama ukwenza umfanekiso webandla njengodokotela lapha uma ehambele kuyokwelapha isiguli sinodokotela namuhla othi ngalihlikihla unyawo lwakho esithendeni ngemuva bese welapha umdlavuza ebusweni bakho yabo kepha udokotela olungile sowazalalela into enjengaleyo welapha isiguli ngokulawula kwencwadi ayifundayo yokucwaninga nemithi Ingalendlela ke engizama ukwelapha iziguli ngayo. Uma ngibona ibandla ligula, angizama ukubatshela ukuthi badinga ukuphawulana okusha nento enjalo, inhlangano entsha, kumele ngelaphe ngokulawula kwencwadi engiyaziyo, uyabo. Ngakho uma ngibona ibandla libonakala sengathi lingenwa isimungumungwana, ngifuna bathathe isithako engaziyo ngempela ukuthi siyiso siqondene nesimungumungwana kuze siphume ebandleni. Uma ngibona isono singena kulo kwindlela efanayo. Ngazama ukuqhathanisa ngo-Esau noJakobe. Bese kulethwa isikhathi phansi, angizukukhuluma ngalokho. Kepha kukuletha phansi engxenyeni yokugcina. Embhalweni wami wokugcina ukusebenzisa bengiwuqhathanisa kube ngokombhalo. Kepha njengoba uJesu asho ukuthi kuya kuba njalo. Wathi udokotela omkhulu siya kuba njani isimo sebandla kulezi nsuku zokugcina. Kuyoba yilawo deke iyayicebile ephumputhekile enqoni ibandla lempofu. Ukuqhathanisa nezi nsuku zasese manje siyazi ukuthi kuliqiniso. Uma ukaphelisisa ngomlando waletha izinsuku zikaNowa kuqala kwase kuba izinsuku zaseSodoma. Uhamba ngaleyo ndlela-ke ngendlela efanayo. Nomlando ngezikhathi eziningi uyaziphinda, umlando wenze njalo. Kanjalo nezethembiso zeBhayibheli. Njengalokhu njengakuMathewu isahluko sesithathu lapho kwathi, ndodana yami ngiyibizile iphume eGibhithe. Manje uma ubuka inkombo yalokho, kwabekunga uJakobe indodana yakhe wakhishwa eGibhithe. Kwabekuyindodana yakhe encane, kepha indodana yakhe enkulu uJesu wabizwa aphume eGibhithe futhi. Ngakho kwakuyimpendulo embaxambili. Ngakho sibona behamba bekhuluma ngalokho. Ngakho ngiletha umcabango yami ngalokho. Ngase ngisuka emsamo ngaphuma. Abantwana bami bekhaya bafuna ukuma phandle lapha ndawo ukuba bathole isamishi. Ngangena unkosikazi wathi, "Billy, ngathwekaba ngazange ukuthi kufanele ngenze njani." Wathi, "Ngakunika lelo Bhayibheli." Ngathi, "Awulibhalanga futhi awuhlanganisanga sithandwa." Wathi, "Kepha ucabanga nje ngikunika iBhayibheli enosici." Ngathi, "Qha, mhlawumbe belingenaso." Ngakho omunye wabantwana walithatha. Sasesibheka amakhasi. Qha, lalibuka lilungile. Kodwa phansi ekugcineni, amakhasi amabili ayenamathelene ndawonye, yabo? Nesahluko seshumi nesithupha sasingaleli cala. Bese kuthi ukuqhubeka kwesahluko seshumi nesithupha kube ngakwelinye icala. Nesahluko seshumi nesikhombisa sisale, yabo? Kuphelele ncamashi kufana ncimishi ngale. Ngelo phepha elenziwa endiya elilula impela libhanqene. Ngangifunda esahlukweni seshumi nesikhombisa njalo nje esikhondeni sesahluko seshumi nesithupha. Ngase ngicabanga, uNkulunkulu ngabe kwenzeleni lokho na? Kungani ukube khona into enje manje na? Ngangicabangela uyazi ukubona ukuba ngabe kwakusho ukuthini. Ngoba ngicabanga ukuthi ayikho into eyenzeka esikhaleni nje. Ngangicabanga ngenduduzo lomfowethu lapha ezangitshela. Ngagxekaniseki, yena engumpristi. Ngagxekaniseki, mhlawumbe uNkulunkulu kukhona azokwenza. Noma into njengaleyo. Ngacabanga kwenzeka kanjani lokho na? Lapho ngihlezi lapho. Njengombane wehle ezulwini kwafika kimi. Manje lokhu kungezakala kini, kepha kezakala kimi, yabo? Ngiyakhumbula kulokhu esahluko sesine. Ukuthi uJesu wangena esinagogo eNazaretha lapho akholiswa khona. Njengoba kwabe kungumkhuba wakhe ebuya ebandleni esinagogo ngeSabatha. Senze njalo sibona lapho ukuthi umphristi wamnika iBhayibheli umbhalo ogoqwayo. UJesu ebuka embhalweni ugoqwayo wathola indawo ethize ku-Isaya isahluko samashumi ayisithupha nanye. Wawufunda umbhalo. Wayeselibuyisela iBhayibheli kumfundisi. Seguqukela kubantu onke amehlo amgqolozela. Wayesethi, "Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile." Futhi siyazi ukuthi ukufundwa kwalowo mbhalo kwakuyimpica. Ngoba wacapha nengxenye yevesi lokuqala nelesibili ku-Isaya isahluko samashumi ayisithupha nanye nevesi lokuqala no-2. Kepha wafunda waze wafika lapho kuthi, "Umoya wenkosi phezu kwami ukubopha abanhliziyo ezaphukile nokukunikeza ukuphulukisa abagulayo nokubona kwabayizimpumputhe nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi." Wabeseyama. Ngoba okulandelayo kwabe kungiletha ukwahlulela. Kwakuzophathelana nokubuya kwakhe kwesibili. Kumise ukufika kwakhe kokuqala wayesema. Kuquka wathi, "Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile." Kwakucace bha. Kwakuyinkulumo eqonde ngqo kulabo abafundisi nakubantu ababekhona. Ukuba awucacise lokhu kubantu. Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile ngoba lapha wayengumesiya nokho abakholwanga wayelapho ogcotshiweyo elihora yonke intshumayelo yakhe kusukela ekuzalweni kwakhe kuya phezulu wakufakazela abe yikho noma kunjalo abakholwanga inkulumo efakazele pho kepha wayengasho nanamuhla noma umuntu evula amehlo abo babekwazi baze usuku bephila kulo ngoba kwakuyihora lakhe ngoba wayekhona lapho enza khona impela kwakushiwo yimibhalo bonke abaprofethi babethe kuyokwenzeka ngalolo suku lapha wayenza khona impela uNkulunkulu ayeprofethe ukuthi kuyokwenzeka bafika kanjani kokubona na kwakufanele baze ngokushesha bebona ukuthi intshumayelo yakhe yabi njani nangu ya umesiya kwakufanele bakwazi ngoba wathi umbhalo ugcwalisekile
And notice what that was.
Ngicabanga kwanamhlanje. Qabelisisa ukuthi lokho kwakusho ukuthini lapho umpriesti enikeza izwi. Izwi lafundwa labuyiselwa kumpriesti. Namazi okugcina acashuniwe endikimbeni yami nganye nawo. Nempalo yami lokho phansi. Hayi kuLuka isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amathathu. Lapho uJesu wayebhekise isikhathi esiphila kuso. Licabile unyaka weladekiya. Kepha libolile kwezombangazwe ipolitiki yebandla nepolitiki yobuzo okubolwe iphuhlu. Wayesethi, njengoba kunjalo ezinsukwini zikaLoti, kuyakubanjalo nasekufikeni kokuphela kwesikhathi. Qaphela ukuthi wathini lapha. Ngosuku indodana yomuntu eyakwambulwa ngalo. Yabo, ngosuku indodana yomuntu eyakwambulwa ngalo. Ngithanda ningilalele. Yabo wase ngamagama amathathu. Wase ngendoda nayo umuntu ongumprofeti. Yilokho akwenzayo. Wayifakazela intshumayelo yakhe ngokuba ngumprofeti. Sonke siyakwazi lokho. Noma ngibani lithini uyakwazi. Akazange athi wayendoda nayo uNkulunkulu. Wathi wayendoda nayo umuntu. Manje namuhla endoda nayo uNkulunkulu. Njengoba ebuya-buya. Namanje sesimweni sikaMoya oNgcwele umuntu ongabona. Kepha yebo uNkulunkulu. Ndoda nayo uNkulunkulu. Mina nenkulungwane. Uhlala esaweni sobukhosi kayise. Lapho ayoba ndodana kaDavid wazembula yena liqobo okokuqala njengendodana yomuntu umprofeti kulo mnyaka kusukela onyakeni webandla indodana yomuntu noma indodana kaNkulunkulu nakomunye unyaka indodana kaDavid wadodana amathathu kepha waqaphela lapha wathi ekupheleni konyaka webandla lapha ngeludi kakhulu waze wathi uyokwambulwa futhi njengendodana yomuntu ngoso indodana yomuntu eyokwambulwa ngalo Yahlukaniseke kahle kanjani lokho okubonakale kwingxebo evange izolo. Ngiyethemba akunicasheli lokho. Sibe ngasho isambulo sindodana kaNkulunkulu. Kodwa isithembe sokugcina abanaso Abrahama. Ngaphambi kokuba kwenziwe indodana kumbe bekhona. Leyo abethenjisiwe. Ngaphambi kokuba indodana isethembe sibonakale. UNkulunkulu wazibonakalisa luqobo lapho eSodoma engumprofeti. Engumuntu enyameni uNkulunkulu uElohim njengoba ngizile umunye ekhuluma esikhashaneni esadluleyo ukugcwala kobuNkulunkulu kwakukuye wayengukugcwala uElohim ukugcwala kobuNkulunkulu ngomzimba saqaphela lapho uLoti ebona lapho uAbrahama embona eza wathi inkosi yami babe bathathu nasezantsi eSodoma uLoti wabona babili wathi makhosi ami wayengenasambulo ngakho qaphela ukuthi kwenzekani lapha Ngenkathi enyuka ukuthi wazibonakalisa kanjani. Sinyake yini. Ngineke usho yini lokhu uma bengimi manzonzo. Yabo umfowethu waprofetha ngenkathi esho kimi ngalokhu awenzayo. Namuhla. Aphele ukuthi wenzani emva kokufunda lo mbhalo. Ngezinsuku lapho ndoda nayo umuntu. Akusho umuntu, akusho umuntu wenyama. Ndoda nayo umuntu iyozambula yona uqobo phakathi kwabantu bayo futhi. Namuhla. Lesi sithembiso salihora esiphila kulo manje. Sikwalisekile impela ngaphambi kwamehlo ethu. Waphendukela ebandleni masinyane, abalishumi noma lishumi nambili noma babengakanani abantu ababelapho, abaziwa. Wenza into efanayo naleyo ayeza eSodoma. Namuhla, lo mbhalo ubonakalisiwe phambi kwenu. Ubonakalisiwe ngokweqiniso phambi kwenu. Akho mfowethu dade. Manxusa, befundisi, noma singobani lapha, bantu bakaNkulunkulu. Sisendele kangakanani ekufikeni kwakhe na? Uma manje sibona umbhalo ayethembisileyo ngaphambi nje kokuba umlilo wehlele eSodoma ukushisa kufaniswa lolu suku nalolo. Sibona nokuthi umbhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo ethu. Sesisondele kangakanani ekufikeni kwendodana kaNkulunkulu na? Kuseduzane kangakanani ukubonakaliswa kwemibhalo? Njengalokho yenza kwa-Abrahama efufusisa ibandla ngomfanekiso ayeyisethembisa kulibandla. Namhlanje siyathola ukuthi inzalo yokungokwenyama ka-Abrahama bahlubeka kanjani. Lepha inzalo yobukhosi ka-Abrahama engeyokukholwa ezine ethenjisiweyo manje iyabonakaliswa emhlabeni namuhla. Sisesikhathini sokugcina mfowethu tade. Sisekupheleni. Kasina omunye umfanekiso. Ngiyenza ngesibonelo imibhalo ngoba nginayo imfundo eyaneleyo ukukhuluma ngamazwi nezinto. Ngesibonelo. Kepha uma ngibona ezithunzini, uma ngingakaze ngisibone isandla sami ngibona izithunzi, ngiyazi ukuthi nganginemini emhlanu. Kungaleyo ndlela okumele uqaphele ngayo umbhalo ongumfanekiso weTestamente elidala. Wenzani na? Bonakalisa lokhu ngesithunzi. NoJesu wathi iSodoma laba likhomba lesi sikhathi sokugcina manje. Yena leyo mbhalo eyayithengisiwe kwiSodoma. Imibhalo impela yenzeka neSodoma. Athi uJesu iyoziphinda futhi namuhla. Iyaziswa phambi kwethu namuhla. Umuntu anibusise. Ningacashelwe yilokhu. Uma nginganiboni lapha ngonyaka ozayo. Lapha sebekhuphuka ngezidebhisi zegolide ngethemba okuhlangana nani phezulu laphaya. Umuntu anibusise.
Thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Baba, si ngokwimpalo siyabona ukufakazeleka phambi kwethu sibonakale sokugcina nomfanekiso. Amazwi kaJesu Kristu athi lokhu kunjalo, njengalokhu kwakunjalo eSodoma. Siyalibona izwe nobunjalo balo, siyalibona ibandla nobunjalo balo. Siyababona abakhethiweyo bekhishwa kuwo wonke amahlelo. Phini okulezo zindawo kuyaphuma manje ukuba kubumbe imbewu. Siyakhuleka babo sezulwini ukuthi siyakuvuswa ngokushesha. Njengomzalwane okhulumile manje, ubonile phambi kobuso bakhe lapho esavale amehlo akhe izihloko zihamba phambi kwakhe. Oh Nkulunkulu, siyeza ukuthi zikhona izihloko ezingakathintwa nokho. Size Nkulunkulu othandekayo, amathi singahamba kule ngunguthela sinalesi sexwayiso enhliziyweni yethu. Sazi ukuthi namuhla umbhalo ugcwalisekile. Egameni likaJesu, amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted. And,
yes, just got
and,
just heard
just
now.
They're in Los Angeles. Sibaletha phambi kobukhona bakho ngomkhuleko. Siyazi ukuthi ngobunye ubusuku kwakukhona umpostoli owavala konke ukusebenza ngalesi sikhathi. Wayesejele, wayezonqunywa ngelanga elilandelayo. Ezansi endlini kaJohn Mark babe nenkonzo yomkhuleko. Kulawo magumbi angaphakathi ejele, kwafulelwa naleyo nsika yomlilo elandela abantwana bakwa-Israyeli, kumbe abantwana bakwa-Israyeli balandela yona ehlane. Yangena phakathi nxa yaleyo nkonzo yomkhuleko, yavula yonke iminyango, yamkhiphela ngaphandle emgwaqweni umpostoli futhi wakhululeka kubashumayela. Siyaqonda ukuthi labo befundisi, abantu bemishini, bephekile manje balele isiswati kumanje. Nkosi, sengiwe izolo namuhla naphakade. Izimkhuleko wethu lobusuku, oh Nkulunkulu, wathi uma ukhuleka kholwa ukuthi uyakwamukela okucelayo, uyophiwa. Nkosi, siyakholwa ukuthi siyakhuleka ukuthi egameni likaJesu ukuthi uzawaphulukisa Nkosi ngenxa yenkazimulo yakho. Kuthiwe kuceliwe, manje makwenzeke. Amen. Inkosi ikubusise Ted, ukholwe kanye naye.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbrian, International Directors. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up. Clifford Ford. Thorpen from Seattle, Charles Colonel Young, Amy Christopherson, Turlock, Jasper Engler, Ike Aguinini from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other man. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Reagan. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully on his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary Treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Brandon's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, done the great work there. And Ted Weiss from Pasadena sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
Karo Mnumzane, useshintshe kakhulu kunanga lezo zinsuku bazalwane. Woza lapha hawa.
He is a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Random. And that's a nice picture. Yes. We had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by His mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years.
About 15 years later. 15 years.
Thank you. 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 Thank you.
Put him to the treasury of God, and You've seen this widow come by with just a small amount of money and just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home, but she was interested in the kingdom. There's no doubt that that has been recopied again tonight. There's been many people that's put in practically all they've got right here in this offering, because it has been so placed before us that there is a need, and our hearts are in this, Father. I've often thought, perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow, I'd have run to her and said, "Don't do it, sister. We don't need it." But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. You just stood and watched her do it. Yeah. Or you know, from her heart, you'd repay her for that. Father, I know that you know the intents of every heart that placed in here tonight, and what it's for. It's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world, we have feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God, feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. God, give to each and every one here as they have need. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. We ask this in Jesus' name. Amen. God bless you.